toutes les femmes du Mali.
Melen goni la fiya bugu hedde suudu doktoro ko min nay bamako wattu 11h aljumaare no kay e jena lewr avril hitane 2022 Fatmata Nyang wodi dindo salon de coiffure kanko e golidibe makko gite makko ana kippi do telephone Fatmata woli tiwide hikka jama ana fandi ko warata
mo gowina la benge
client yan fandi ko garata ko wono le o wattu atawan jama ana hewno do rewbe garanno fa hew ana nyindiranno do tidallaaji di sabbinde dum e yogabe mabbe
a wattu bulu
men kawre du e Fatmata Diallo e Salimata Traoré le diande Medine beerobe didon kanyen ka e kolitiwi julde hikande tampinta ko e mubben no yafirta fu no ngadirta
cela nyine
kolitinde wiide hitande hikande ana seedi e dubi jabbiddi fu ana tiidi pada ciottel ugnere hikka ana wi'e fa ujinaaji didi wattu joni o rewbe ana tampi sanne rewbe ana jogi tidallaaji fa ciodna jukka e mubben kadle miden bemba wattu o ana tiidi fa mi heba e sodinde horan kadule mi heba e du morade
rew jahi
le numa mango bamako wattu midi morotobe ana gondi e yaabondirde le nokku do morete e wi morobe be wana no fu jama futi wardude hikka le balde seeda kedinide julde ramadan de
telitolan
ko no le balde badale julde le salon ngaji di atawan jama won fa heewi aljumaare hande noga e jeena hilur avril du fa nokku ana yurmini be miile dum waylito tande hikande client fandi ko garata mi nangobe nokku o dañan ko min jobbi ka wala ko min gondi hebude joni o golle mere waddon duubi kewdi joni fu e tawede rewbe yogabe kana ceyi faysa tawa keba ko jidi fu e de julde sabiti dallaaji ngudude jondi
bo ninana
mi wari wattude fossil ngaji tiagal dun mi waram mi fuudo kadde anyowama mi heba e sodde tafon padde joni mi wari morade wattude juudam puddi kanye koydam mi do wondi e morade jango mi yami nangoto kadde am to nyowo
aw metu no fesin
tiagal salon de coiffure ngaji mi jari le atelier ngaji le nukuji men jotti de futtay kam moy goto wodi mona fu wala ko nantay dengal mudun sawana tidal ana wodi do kadude e yewtere rewbe de hande am fu on jaram e hedade pe guru agar modon rewbe mali al hol e mo wuri.